Let me see you going. Somebody, ouça! Utaka milele. Uka. Ukae, ukae, tangu sasa hata mimi.